Yo 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 yo. Yo 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 yo.
Jay Drama on the beat.
Hebu simama kwenye kiti mzuko kipanda cheza cheza. Tiki sa selebuka sheki vile unavyoweza. Ukiwa na mudada wegala mia mwembamba munene mwenye kula bia. Ayo makala teka atakuachia. Yeah. Yeah, ukiwa na mudada wekala mia mwembamba munene mwenye gula bia. Ayo makala teka atakuachia. Yeah, yeah. Hapa kuna kununaga, tunaimba na kunengua yeah. DJ Pay moja moja, ni mwendo wa kunywa bia. Weka bia yeah. Cheza nae ea, cheza nae ea, cheza nae ea. Akiva kimini
cheza nae eh.
Kidela bikini
cheza nae eh.
Taratibu chini
cheza nae eh.
Msogele mweleze, akikubali vunja kibubu. Akitaka kwa juu kwa chini, akikunja unapepeta pepeta. Mwendo kibarobaro, tinga viwaruwaro. Funja kabati ukazungi mkeviti. Baby nipe mawondo, unikamate noma. Ongeza msondo. Yeah, hapa kuna kununaga, tunaimba na kunengua yeah. DJ Pay moja moja, ni mwendo wa kunywa bia. Weka bia yeah. Cheza nae ea, cheza nae ea, cheza nae ea. Akiva kimini
cheza nae
kidela bikini.